Proverbs 16:1 says to man, long the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. Uganda wange kwata buli ekibadde kikusibye ekireete wa Yesu kuba yasobola. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Genda ne pima pima muli nene unya nyo, omusajja byanjagalako nze omukyafu era ajjuza ensobi. Abalungi baliyo n'abagezi baliyo, naye yalonda nze nze talina kyakumuwa. Ku musalaba nakomererwa, muli nze nazibwe era ntukuzibwe, n'ebibi byange bitwale. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Yenze nandibadde ntya mu nseera ejjudde ejjemu, nabange bava munda eŋŋaara zakyawa, nga zindaba nsigasa ye munaku atalina kantu, mbeesirako bizibu famire muguku bwabwe. Eyo Yesu gye yanzigyeyo n'anfuula omuntu, nanyambaza ekyambalo yakyusa olutambi lwange, nazaawo enseke zirudde nabange n'abazaawula. Ye kyekyalema kweyo omusajja Yesu olina amaanyi kankutadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Yenze ndi bandiko uchi nga banja wa kukuteko, maziga biwobe mpo nga sitanya batuntusa, tebaina webe wokoma, na yekwe noba chayo noba fula wana bo, wachusa wana bo Yesu, noba tusa usensu vize. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde. Bulamu bw'omu Yesu, bulaanizo bwe Yesu, bilete wa Yesu, bituuka mwe watali kadde.